Mwakoze kubana natwe kuri mikro, mwari kumwe nanjye Edi Rwema.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo. Ikiganiro cyacu kuri uyu munsi kiribanda ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana imibereho y'impunzi. No munsi wizihizwa buri tariki ya 20 z'ukwa gatandatu buri mwaka. Muri uyu mwaka w'2024 uyu munsi mpuzamahanga ku rwego rw'u Rwanda wizihirijwe igisagara mu nkambi ya Mugombwa iri mu majyepfo y'u Rwanda. Ni nkambi icumbikiye impunzi z'Abanyekongo zigera mu 211. Mu Rwanda kugeza ubu rucumbikiye impunzi ziri hejuru y'135, biganjemo Abanyekongo n'Abarundi mu nkambi 5. Imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ivuga ko mu karere u Rwanda ruherereyemo abarenga miliyoni 12 bakuwe mu byabo, mu gihe abandi miliyoni zigera muri 5 ari impunzi. Ijwi rya Amerika rireba iki kibazo mu buryo bwagutse. Ku rwego rw'isi ababarirwa muri miliyoni 120 bakuwe mu byabo, abandi muri miliyoni zigera muri 43 ni impunzi. Uyu munsi mpuzamahanga ku Rwanda waranzwe n'imurikabikorwa rigaragaza aho impunzi zigeze zirwanaho mu mibereho, na cyane ko zimwe mu nkunga zahabwaga zigenda zibiyanga. Nubwo biri uko, inyota yo gutahuka ku mpunzi iracyari yose. Turumva icyo babitekerezaho. Turanagaruka ku buryo uyu munsi wizihijwe mu nkambi ya Nduta iri muri Tanzania icumbikiye impunzi z'Abarundi. Turanagaruka ku mpunzi z'Abanyarwanda zigiye ziri hirya no hino ku isi. Mbahaye ikaze, dutangiranye na Bwana Emerwa Gasore wavugiye impunzi ziri ku butaka bw'u Rwanda.
Mbere na mbere mfashe akakanya nshimira Leta y'u Rwanda iyo twakiriye ikatwitaho nk'abene gihugu mu buryo bwose, haba mu mutekano, aho batwubakiye amashuri, kwigira ndetse no kwiteza imbere. Ni ukuri muri ababyeyi. Ndashimira HCR n'abandi bafatanyabikorwa bita ku mibereho yacu y'impunzi, haba abahunze baturutse muri Congo ndetse n'abaturutse Burundi ndetse n'imo bindi bihugu byinshi duhanye imipaka. Turashimira abaterankunga badahwema kudutekerezaho, ntimubure no kudufasha muri ibi bihe bidasanzwe. Turashimira buri wese waje kwifatanya natwe muri uyu munsi wahariwe impunzi. Kuba muri aha ngaha ni iby'ingenzi cyane kuri twe. Mu by'ukuri ibyo gushima birahari, kuko ntabwo turi ntashima. Ariko dufite ingingimira mu mitima yacu y'ikibazo duhora twibaza igihe kizakemukira. Twahunze ihohoterwa ndetse n'iyicarubozo ryadukorewe kandi rikorerwa abavandimwe bacu bakiri mu bihugu byacu, tuzira uko twavutse cyangwa twaremwe. Iri yicarubozo tibyigeze rihagarara ndetse na n'ubu riracyakomeje. Inkambi zimaze kuba nyinshi muri iki gihugu cy'u Rwanda, ngira ngo dufite inkambi 5 dushyizeho ni transit center ya hariya kuri Nkamira, niba dakora inkambi zigera muri 6. Ndetse n'ibindi bihugu zagiye zigeramo harimo Kenya, Tanzania, Uganda ndetse n'ahandi tabashije kuvuga. Nk'uko mubizi, inkunga zaragabanutse bikabije, bigira ingaruka ku buzima bwacu. Ndavuga ku biribwa, aho habayeho ibyiciro. Ibyo byiciro bigabanya amafaranga, hakabaho n'icyiciro cya gatatu kidafata amafaranga na rimwe, aho n'ibicanwa babonaga ntabwo bakibifata. Kwiga kw'abana batsinda neza ntibabone uburyo bwo kujya mu mashuri icyitegererezo. Ku bikoresho by'isuku n'isukura ku bagore ndetse n'abakobwa n'abantu bafite ubumuga n'abagore ndetse n'abandi bageze mu zabukuru. Ibijyanye n'amazu yacu ashaje akenewe kuvugururwa, n'ibikorwa remezo by'imyidagaduro ku rubyiruko, ndetse no kurwanya ibiza no kubungabunga ibidukikije kuri gahunda yo kwigira no kwiteza imbere. Ni ukuri mudutabashe. Ibyo bikorwa birakomeye kandi ni ingenzi kuri twebwe. Aha naboneyeho kubaza nti, ese ubundi imiryango mpuzamahanga mwitaye ku bibazo byacu? ese mwishimiye ko tuguma ishyanga nta gihugu tugira ese mukeneye gukomeza kutubgaburira mwiruka kuri twe ubuziraherezo nkuko insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twifatanye n'impunzi turabasaba kugira ibibazo byacu ibyanyu kuko twifuza gusubira mu gihugu cyacu mwituze ndetse no mutekano twizeye ko amajwi yanyu yagira icyo amara mu kutugeza ku bisubizo birambye
kubwiza impunzi guhora zitakambira aho bireba ngo bazifashe gutahuka basanga ibyo bababwira ari amasigara cyicaro
mu by'ukuri ngira ngo barabyumva gusa ariko ntabwo abishyira mu bikorwa kuko urebye neza FDLR ziba muri Congo kandi baziko zihari nabicanye basize bahekuye u Rwanda ndetse badukurikira n'iwacu aho dutuye ku buryo ndetse FDLR zibana n'ingabo za UN ndumva rero mu by'ukuri ko twumva kwacu baratwumva ariko ntabwo nge numva ko ntagaciro babi
bishingiye ku ki
bishingiye ko imyaka tumaze imyaka 27 muri mu Rwanda impunzi ya mbere yageze mu Rwanda mu gihe 1998 ariho yageze mu nkambi ya Byumba ndetse n'iyakibuye urumva ko kugeza uyu munsi inkambi zamaze kuba nyinshi urumva rero niho dushingiye yuko ntabwo bakeneye kudutaha kuko iyo bakeneye kudutaha baba bashatse umutekano tugataha
wavuga ko ikizere cyo gutaha iwanyu kigenda kiyoyoka yababeshye
ntabwo yababeshye kuko urebye ingabo ziri kujyayo ziza zijya gufasha kiriya gihugu cya Congo ziri gufasha perezida waho ngira ngo namwite perezida waho kuko ngewe numva ngiye atari perezida wanjye kuko umuntu utemera yuko turi abakongomani ntabwo namwita ko ari perezida wanjye ndibaza ko kugeza uyu munsi ibihugu bijyayo ni byinshi intambara irakomeje baye nyinshi ntabwo uyu munsi ishobora no guhagarara kuko baranabivuze yuko izakomeza kugeza igihe bene wacu bariyo bazashira
hirya no hino muri Afurika hagiye humvikana abantu bagiye bahunga ariko bakagira bakishyira hamwe bikazagiraho bagataha n'iki gihugu kibacumbikiye ni urugero rufatika urabizi mwebwe uruhare rwanyu uretse wenda kuguma musaba abaterankunga ni uruhe
uruhare rwacu ni uko twatekereza natwe tugatekereza iwacu byanze bikunze n'ibyanga yuko dutaha ku mahoro ndetse tuzashobora no gutaha iwacu bibaye ngombwa natwe tukajya guturayo byaba ngombwa natwe tukirwanaho
kwirwanaho uravuga
kwirwanaho bivuga yuko yuri wanyu burya imbaraga zose wazikoresha umwanzi uguhiga nawe ukamuhiga mugahigana niko bimeze
u Rwanda ruvuga ko rutazigera ruterana impunzi ni mu ijwi rya General Major Albert Murasira utegeka Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse
ntagiye ubwo bushake bushaka gushira kuko uracyahari kubatabariza no gushakisha amahoro muri aka karere muzi neza ko u Rwanda ni igihugu gitekanye kiba kifuza ko n'abandi batekana kugira ngo tujye mu majyambere ibyo rero binyura muri mu nzego zitandukanye mwagiye mubona uruhare u Rwanda rwagiye rugira urwego rwa ibihugu byo muri burasirazuba bwa Afurika cyangwa se mu rwego rwa Afurika hose u Rwanda ruba rushyigikira ko hagaruka amahoro impunzi zigasubira iwabo twebwe gusa icyo twabwira impunzi uruhare rwacu tuzarukora ariko n'igihe bazaba bari hano tuzakomeza tubafashe ni nk'uko dufasha n'impunzi zishobora gusubira iwabo nubwo hatari yazo umutekano mwagiye mubona bushize ntari nk'abarundi bashatse gusubira iwabo nubwo imipaka ifunze turabaretse turabafasha kugira ngo basubire iwabo n'abanyekongo tuzakomeza dushireho imbaraga mu kuzana umutekano mu karere ariko ibi byose bizaterwa nanone n'igihugu bakomokamo
n'izindi mpunzi zirabibona nka rwa gasore
amazi imyaka ingahe hano
nkambi yagera hano sinibuka ngo ni mu mwaka pe
hanyuma umunsi nk'uyu kuri mwebwe ubuvuze iki
utwibutsa iwacu twibutsa ko turi impunzi tukaba dukumbuye kujya iwacu
ubavugira yavuze ati ese tuzaguma muri ubu buhunzi bizagenda bite wowe rya jambo ryakiriye ute
naryakiriye neza pe kuba mu buhunzi ni ibintu bikomeye nuko nta kundi umuntu yabigira mu buhunzi ni bibi ni byiza umuntu yabaye iwabo bakahasazira nibyo byiza kuruta gusazira inyuma y'igihugu cye
hanyuma wowe muzehe wowe witwa nde
Theoneste Ndagijimana
imyaka ingahe
75
ririya jambo mugenzi wanyu yabavugiye uvugira impunzi waryakiriye ute
nabyakiriye nk'abagabo
gute
narishimye cyane
umaze imyaka ingahe mu buhungiro
ni myinshi pe kuvuye imvunzi zataha muri ko zava muri Kongo kugeza mu ngugu nazaye nasa
umva byagombye kugenda bite mu
nagombye gutaha byadushimisha kandi
muze mufite icyizere muze
cyane
mugisingira kuki
dusingira kuki kuri abadushigikira baduha icyizere iyo baza kudusura nk'uku nguku tuvuga dufite ishema natwe
twavuga ko umunsi w'impunzi ubasanze ute
umunsi w'impunzi uretse kwitwa iryo zina ariko udusanze hariya ntabwo wamenya ko turi impunzi navuga rongo umunsi w'impunzi rwose udusanze muri ino minsi tumeze neza nta kibazo dufite umutekano turaryama tugasinzira gusa wenda icyo twasaba nk'amwe mugenda cyane nuko dukorera ubuvugizi kuko umuntu atari iwabo byanze bikunze haba hari ikibura ariko udusanze hariya ntiwamenya ko turi impunzi icyo nicyo nakubwira ntatandukaniro hagati yacu n'abanyarwanda n'abenegihugu usanga turi bamwe
hari insanganyamatsiko y'umwaka ivuga ngo twifatanye n'impunzi insanganyamatsiko nk'iriya kuri wowe ivuze iki
insanganyamatsiko yo kwifatanya n'impunzi kuri nge rwose ni nziza cyane kuko kwifatanya natwe hari ikindi biri bitwongerere mbese nta bwigunge turi bugire biratwongera kumva ko turi kumwe n'abandi biratwongera kwikuramo bwa bwihebe kwifatanya n'impunzi ni ikintu cyiza cyane navuga ngo iyi leta rwose muzayidushimire nibishyiraho uwo mwanya cyangwa se isi yose ifata umwanya igashyiraho umunsi w'impunzi ni ikintu cyiza cyane iyo bivuze ngo noneho ngo kwifatanya n'impunzi ni ikintu kirenze kurusha ibindi byose
yego iyo mwumva ibibera mu gihugu cyanyu cya Kongo ubu noneho umutwe wa mama 23 waradutse uhanganye na leta ya Kongo bijye bibatera kumva ko hari icyizere cyo kuzataha iyo mubyumva mu byakira mute
kubyumva turabyumva tukabyakira ntabwo navuga ngo tubyakira neza ariko noneho nta kundi byaba byanze bikunze nuko nta kundi natwe dushoboye twaje kubafasha cyo sintinya kubivuga nuko turadushaje tugeze gute ariko dushoboye twaje kubafasha ni nawo mpamvu nigeze nkubwira ngo
bafasha abandi
na twaje gufasha M23 mama 23 twayifasha rwose kuko iciharanira ni uburenganzira bw'impunzi bw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kumva niba turimo rero kuvuga ngo mbe tubyumva dute nuko Imana idufashije nejo twakumva ngo batsinze tugataha ariko uyu munsi kuba bikimeze kuriya ntabwo twavuga ngo tugiye gutaha bikimeze kuriya gusa twasaba wenda community international ikaba yabakora ubuvugizi niba haba imishikira none yabiki tukareba uburyo dutaha gukomeza kuba impunzi bikagira bite bikaba byavaho
bamuri burende iyo mu manga amashuri niga iyo mu manga gatwenge iyo mumanga ndababaye cyane iyo mumanga ndeni wa rimenya
muri uyu muhango General Murasira yaboneyeho gusubiza abavuga ku Rwanda rufata nabo baruhungiyeho
for decades Rwanda has been hosting thousands of refugees from neighboring countries mainly DRC and Burundi
hashize ibinyacumi u Rwanda rwakira impunzi ziva mu bihugu bituranye by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ikiyongereyeho mu mwaka wa 2019 ku bufatanye n'umuryango wa Afurika yiyunze n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR hashyizweho uburyo butanga igisubizo ku bikorwa bya kinyamaswa byakorerwaga impunzi n'abimukira bahuraga n'akaga bashaka kujya mu Burayi dushingiye kuri ubwo bunararibonye u Rwanda n'Ubwongereza byinjiye mu gikorwa kigamije guteza imbere abimukira hakemurwa ibibazo bafite hirya no hino ku isi byongeye mu gushyira mu bikorwa izo gahunda zose u Rwanda rwashyizeho gahunda nziza zidaheza impunzi mu mibereho n'ubukungu kandi rwakomeje kugaragaza ubwo bushake rwubahiriza inshingano zarwo zo ku rwego mpuzamahanga. Icyakora mwakomeje kumva ibirego by'amafuti bigamije gupfobya ituze ry'u Rwanda n'ingufu rushyira mu kwita ku mpunzi. Mu by'ukuri si ngombwa kwita ku bwawe, ariko iyo bigeze ku mutekano w'u Rwanda n'ubumuntu mu kwita ku bantu bari mu kaga, ibyo birivugira kandi si ibyo gushidikanywaho. Niyo mpamvu ibirego bidafite ishingiro nta na rimwe tuzabyemera.
It speaks for itself and it is unquestionable. This is why baseless accusations will never be accepted.
Uyu munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi no mu nkambi ya Nduta muri Tanzania icumbikiye impunzi z'Abarundi warizihijwe nk'uko natangiye mbibabwira. Ijwi rya Amerika yari yohereje umunyamakuru James Jovini.
Kuri uyu wa kane ijwi rya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta zone ya 10 kwirabira imibereho y'impunzi mu gihe amakungu arimo kwizihiza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Gusa tuhasanze ibibazo, amarira n'ibyiyumviro byarabarenze mu gihe biteguriye kuzatahukanwa ku ngufu. Bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya Amerika bemeza ko batanezerejwe n'umunsi mukuru wahariwe impunzi mu gihe batuye mu nkambi nk'ababoshwe amaboko n'amaguru.
Naho twebwe ibyo by'iminsi mikuru byose biba, twebwe nta na kimwe tutubyumvamo, kubera yuko twebwe ntitubinezererewe, twebwe nta mahoro dufite, kubera twebwe nta n'intuza yabyo tubifitiye mukuru. Kuko n'abataha nta mahoro baronka nubwo bakira kugena nko kwiyomora.
Amaguru turaboshwe, amaboko turaboshwe, ni kuvuga rero tubaye tuboshwe UN niyo tuzeye iki amaso. Ubu ni umubyeyi wacu turi mu ya UN, ukabwiye kwitusanga umenga siho ugaca wituma wugaranywa ijambo rikakunigiramo. Ni kuvuga rero nk'abafasha by'ukuri bafasha impunzi bareje impunzi, umunsi mukuru kwa wabaye ariko nkaje kandi guwanje by'ukuri sinezerewe, abaye ntanezerewe.
Mu Burundi ngo amahoro ariho, ngo nuko ngo amahoro ngo umusesekare mbeje murugi wawe sibona umutekano kwawe ko ukwiye uri hariya hanze ubumenye biri hano munzi wanje ndi mbandara ntajyane urabimenya ubona mbyuka ngenda ntumenye biri mu nzu Burundi umutekano kubwanje ntawuriho.
Uretse ikibazo cyo kuzohava batahukanwa ku nguvu nk'uko leta ya Tanzania ibishikiriza izo mpunzi kandi zemeza ko n'ubuzima bwo mu nkambi busigaye bugoye cyane muri iyi minsi bivanye n'uko imfashanyo zagabanijwe ku rugero runini.
Uzo kumva ngo numunsi mukuru gusa mugabo ibibazo byinshi cyane mu mutima nyine utora umunsi mukuru w'impunzi ukaba umve utagira hurara ugasanga mu nzu gahiga n'ahantu abana bajyama ugasanga mu nzu ba mu nzu icyumba kimwe mugabo ufite umujyango w'abantu indi 8 ugafungura nabi ukarara nabi ukabura kujyama byose kumva nyene byose gize iki ibibazo birabaye byinshi nyene birabaye byinshi mu mutwe.
Twasaba leta ya Tanzania na UN ko bodufasha bakaraba nacyo icyo botwunganira twebwe impunzi, murakwiye rero kuturaba mukadufasha mu ibyo bintu.
Naho uko leta ya Tanzania yo isanga ata mpamvu ifise yo kubandanya iha ubuhungiro impunzi z'Abarundi, ivuga ko ikiringo cyo gutahukana ku bushake impunzi kizorangira mu kwezi kwa 10 uyu mwaka turimo, nk'uko leta y'u Burundi, Tanzania na SR bavyemeranye mu nama nyabutatu yabaye mu mpera z'umwaka uheze. Uyu ni Hamadi Masauni, umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma mu cyumweru gishize.
Tushikama serikali ya Tanzania hatuoni sababu yoyote ya kuongeza muda wa hamasishaji kama ambavyo tulipanga na kukubaliana.
Twebwe nka leta ya Tanzania dusanga ata mpamvu dufise yo kongera ikiringo cyo guhibiriza impunzi gutaha ku bushake. Icyo gikorwa ntikizorenga uyu mwaka nyuma yo kubatahukana ku nguvu nk'uko twabipanze mu nama nyabutatu. Gusa tuzabikora twisunze amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi
sana itazingatia sheria za ndani, sheria za kikanda na sheria za kimataifa.
Guterwa umutima uhagaze no kuburabuzwa byagiye birasinzikaza ubuzima bw'impunzi mu nkambi.
Ku rwego rw'isi mu myaka 12 ishize imibare y'abakuwe mu byabo impunzi n'abasaba ubuhungiro irushaho kwiyongera kuko babarirwa muri miliyoni 120. Ibihugu nka Ukraine, Syria, Afghanistan byihariye hejuru ya kimwe cya kabiri cy'abakuwe mu byabo. Bwana Filippo Grandi hukuri ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ku isi agasanga hageze ko abatuye isi bashakira umuti iki kibazo bitaba ibyo ikibazo kikarushaho kuba ingume.
Ubu bwiyongere bukabije buzakomeza igihe byibura amwe mu makimbirane atakemuka ngo habone ku buryo bwo gusubiza abantu mu byabo. Nicyo gisubizo cyiza ku mbogamizi ikomeye.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo, turarebera hamwe umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka w'impunzi wizihizwa buri tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka. Kuri mikoro muracyumva ehabagira ubusa Kigali mu Rwanda. Mu rwego rwo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ku isi wabaye ejo bundi ku wa kane, komite igizwe n'abanyarwanda baba hanze y'igihugu ikurikiranira hafi ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda yakoze ikiganiro ku munsi nyirizina. Yibukije imiryango mpuzamahanga muri rusange by'umwihariko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ndetse n'ibihugu byakiriza impunzi ko bafite inshingano zo kurinda impunzi no kurushaho kuzigenera ubutabazi zikenera. Bwana Gervais Chondo, umwe mu bagize iyi komite ari muri Amerika, yayoboye icyo kiganiro yavuganye na mugenzi wacu Timo Ishimwe, atangira amusobanurira impamvu bakoze icyo kiganiro.
Teganya ikiganiro mbwirwaruhame gisobanura ibibazo by'impunzi z'Abanyarwanda muri rusange. Mbese nubwo abantu bavuga ngo amahoro yaraje, twagaragaza yuko izo mpunzi zidakwiye kuba zakwibagirana.
Mu Rwanda bavuga ko muri iyi myaka 30 ishize ikibazo cy'ubuhunzi cyashize nta munyarwanda ugihunga. Kuki mukunda kugarura iki kibazo cy'ubuhunzi? Icyo musaba ni iki?
Hari Perezida Paul Kagame ejo mundi mu kiganiro yatanze yavuze ko nta mpunzi y'umunyarwanda kiri muri Congo, ko abanyarwanda bose batashye, ababayo ari abafite ingengabitekerezo ya jenoside, ariko kuri nuko impunzi muri Congo zihari. Nanone muri uwo mujyo ejo bundi numvise nyakubahwa Kardinali Kambanda arikiyepiskopi wa Kigali avugira ahantu imusha ko muri iyi myaka 30 nta muntu n'umwe ugihunga, nta muntu wicwa, nta muntu usenyerwa, nta muntu ubundabunda. Ibyo bintu niba yaracitswe, niba byaragenze bite, ariko byashengabaje imitima y'abanyarwanda bose bazi ukuri kubera muri kiriya gihugu kandi babibona buri munsi. Naba rero ahubwo wenda mara ubona hano akanya kumubwira nti nyamuneka nyakubahwa Kardinali, niba waranyereye ukwiriye gusaba imbabazi abanyarwanda, n'ubundi urakwegera Kiliziya Gatolika iramuye kubonamo umuyobozi wayo, hanyuma ukavuga amagambo nk'ayo ngo wagira ngo n'agashinyaguro. Nagira ngo rero noneho nkubwire ko kuri kiriya kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda, Leta y'u Rwanda guhera mu myaka ya 2010 yatangiye kugenda yotsa igitutu umuryango w'abibumbye bicishije kuri HCR ryo rishami rishinzwe ibibazo by'impunzi, kugira ngo bahagarike ubuhunzi ku kibuga kubiba ku Banyarwanda, bati igihugu cyazanye cyabonye amahoro, abantu bagomba gutaha, nta mpunzi y'umunyarwanda ikwiriye kuba hanze. Bashyizemo umwete, hanyuma baza no gufata icyemezo cyo kugira ngo ubuhunzi bw'abanyarwanda buhagarikwe binyuze mu byo bita close de cessation, guhera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2013. Ntabwo byakunze kuko iyi komite yacu yagiyeho mu kwezi kwa kane muri uwo mwaka wa 2013 igerageza gusobanura ko ibibazo bikiri byose. Ntibyakunze, byamaze icyo kure imyaka 4, noneho muti urambye w'ikibazo cy'abanyarwanda hajemo ibisubizo bine. Icya mbere ni uko bavugaga yuko abanyarwanda izo mpunzi zishobora gutaha ku bushake. Ikindi bateganyaga ni uko bakora ibyo bita integration locale, ni ukuvuga ko mu bihugu bahungiyemo bashobora kubaha ubwenegihugu cyangwa se bakabemerera gutura muri ibyo buryo muri ibyo bihugu ku buryo buhoraho. Ikindi cyabakurikiragaho ni ibyo bise exemption, ni ukuvuga byita gusonerwa, kuba impunzi zitabashije gutaha mu bushake cyangwa se ngo zibe zababona amacumbi aramye muri icyo gihugu, ko noneho bazirica bazihana none zakomeza zikagira statu y'ubuhunzi. Ikindi badakunze kuvuga kandi nacyo cy'umuntu ukomeye, ni uko izo mpunzi bazivana mu bihugu wenda byahungiyemo, tuvuge nko muri Afurika, bakazijyana mu bihugu by'Iburayi haba muri Amerika muri Canada muri biriya bihugu bya za Norvège bya Holandi cyangwa se no muri Australia.
Tondo wakomeje kuvuga wumvikanisha ko ikibazo cy'impunzi ari ikibazo gikomeye, nyamara umuryango mpuzamahanga na HCR ubwo ni ishami ryawo nirishinzwe impunzi, iyo bivuga ibibazo byugarije impunzi ntabwo tujye twumva bavuga impunzi z'abanyarwanda, ubwo n'ukubera iki?
Nicyo kibazo gikomeye cyane, ni kibazo gikomeye cyane kandi ni nacyo yonda kizagituma bitazigera birangira. Natangiye mpubwira yuko HCR yashyizweho igitutu na Leta y'u Rwanda muri myaka ya 2010, bababwira ati nimuvuge yuko dufite umutekano hano, ko nta kibazo rwose impunzi zigomba mugomba guca ubuhunzi impunzi zigataha. Babokeje icyo gitutu, impunzi nazo aho ziri zikavuga ziti ibyo ba Leta y'u Rwanda ibabwira ntabwo ari byo, nta marisha mugeni ari kukuri ni uku nguku, nta burenganzira bwa muntu bwubahirizwa hariya. Yewe no mu minsi yashize bagatanga urugero bati nimurebe nk'impunzi za Kiziba uko zayifashwe n'impunzi z'Abanyekongo zabonaga zifashwe nabi zikavuga ziti nimutureke tuva ahangaha n'ibishaka ndadushaka dutahe tujya iwacu. Tukanavuga duti uzumva vraiment umutekano utagoramiye, nyamuneka niba ubasha gutaha ukabona ntacyo bigutwara ntacyo bigutwara bifite baza kurinda uzatahe, ariko abo bantu batinya gutaha n'impamvu zigaragara zumvikana.
Turabashimiye Timu Ishimwe na Gervais Condo. Amagambo Condo yakomejeho ko yavuzwe na Kardinali Antoine Kambanda nayo yavugiye kuri paruwasi ya Musha irwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda mu minsi mike ishize, hari mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi bazirikana baguye kuri paruwasi ya Musha. Dore uko yari ateye.
Uyu mwaka rero mu myaka 30 ishize ni mwaka hamwe n'abandi mu Rwanda n'abandi banyarwanda n'igihugu tugomba gushimira Imana. Abanyamateka basubiza inyuma bagasesengura batwereka ko ni bwa mbere muri aya mateka mabi y'u Rwanda tumaze imyaka 30 nta muntu uhunga, nta muntu wicwa, nta muntu usengerwa, nta muntu ubundabunda, ku buryo ari umwaka dufite ikintu gikomeye twibukaho kandi dushimira Imana. Nta batindiye rero nagira ngo nabamenyeshe ko ni muri urwo rwego ubu ngubu twatangiye ikigo cy'ubushakashatsi hariya Nyamata kugira ngo turusheho no kuzirikana ku buryo bwimbitse, kuko ibikorwa nk'ibi twagiye twumva bibi bya Jenoside bikorwa n'abakristu ndetse n'abihaye Imana barimo n'abapadiri, kwibaza n'abandi hanze barabitubaza bati shoka bite kugira ngo umukristu wihaye Imana umusaseridoti agere hariya, natwe ni ikintu twibaza. Turi mu gukora ubushakashatsi kugira ngo turebe ukwemera kwacu cyo kutwigisha ndetse naho n'umukristu aba yashobora kugera ahantu avuga ati biriya uriya muntu avuga ni padiri ni wihaye Imana ariko ndumva bihabanye n'ivanjiri, ku buryo nawe yavuga ati padiri cyangwa se wihaye Imana ntabwo ari byo. Aha rero ni naho mpera ko hari imvugo ziri hanze ndetse ukabona n'umuntu aranavuga yemye ko ari padiri ariko ukumva arigisha urwango, arigisha amacakubiri bijyane mu n'umurongo wa ngengabitekerezo ya Jenoside yaduhekuye aka kageni. Avuga rero ngo abakristu niyeguriye Imana abasaseridoti kujya dushungura n'iyo umuntu yaba yeha izina rya padiri cyangwa se ry'uwiyeguriye Imana mu gihe ibyo avuga bihabanye n'ivanjiri y'urukundo n'ubuvandimwe, ko twajya tumenya gushishoza tukamenya ko hari bikiramari kimeho yarabitubwiye ngo mwitonde ubuhakanyi buzaza mu buryo bwiyoberanyije. Iyo umuntu yigisha urwango, iyo umuntu acamo abantu ibice bishingiye ku moko kandi avuga ko ari umukristu ari uwiyeguriye Imana ari padiri ntabwo tugomba kumutega amatwi ni bwa buhakanyi bwiyoberanya buza mu izina rya Kiliziya cyangwa se mu izina ry'iyo titre aba afite
inshuti bakunzi badusangira ijambo ikiganiro cyacu nari nabateguriye kuri uyu munsi nahangisoreje nshimiye bagenzi banje Etienne Karekezi na Timo Ishimwe bari Washington ndetse na James Jovini uri muri Tanzania twafatanije mu gutegura iki kiganiro nshimiye kandi buri wese kumusanzwe mu kiganiro ntibagiwe namwe mwagikurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwumvaga akabugira ubusa naho utaha turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira